This is your girl Geneva. Poverty no go locate all of us, yo. One wani, or what a leg baby, but if you look at it, anything you touch, you go to success.
You know what time it is? You know what time it is? Woo!
Oh, yeah, 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 yeah. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani. Umaskini maishani. Umaskini maishani hapa nao. Nasema hapana, hapana. Sema hapana, hapana. Nasema sitaki. Thamani yangu masa, ntatumia vya mao. Baba Mungu karibariki, ntatumia vya mao. Hesabu baraka ndugu yangu, oh dada yangu. Zitaje moja kwa moja, oh. Umaskini ni ugonja, na sitaki kugonjeka. Yawe yuko na sisi, shida hutu hepa sisi. Weyo yo, weyo yo. Baraka zazidi kunifuata. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani. Umaskini maishani. Umaskini maishani hapa nao. Nasema hapana, hapana.
Now successful go they locate us. Now excellence go they locate us. This is your girl Geneva. Kasha Lira. Thank you.